Abasuubuzi abakakalabiza emirimu gyabwe mu bitundu eby'enjawulo mu kibuga Masaka bakubiriziddwa okwenyigira mu nteekateeka ey'okudduukirira abaana abaliko obulemu eyawomeddwamu omutwe abaddukanya ekibuga Masaka awamu n'obwakabaka bwa Buganda n'abamasaka Marathon. Okuwanjaga kuno kukoleddwa omwogezi w'ekibiina ky'abasuubuzi mu kibuga Masaka ekya Masaka City Traders Association Kaiza Kraishi era nga ye ssentebe w'abasuubuzi ku lukiiko olutegese emisinde egy'omwaka guno bw'abadde ayogerako ne Radio Buddu n'asaba abasuubuzi bonna okwetaba mu misinde egitegekeddwa okulaba nga bayamba abaana abataliko mwasirizi era nga baliko n'obulemu mu bbendobendo lino ery'e Masaka.
Twebagaza eddima ery'okwongera okubuulira abantu emisinde giyamba gitya abantu ngeri ki kyetugenda okuyambako abalina obulemu abantu abalina obulemu n'okubaagazisa ekintu kino kibeerewo ebbanga ddene twongere okukizimba kigaziwe. Kati omulamwa gw'olwaleero tuyamba abaana oba abantu abalina obulemu bwe tunaaba tuvuddeko kyo n'emyaka eginaddirira tujja kugenda tufuna ekifaananyi ekyo kifaananyi ekituweera ddala nti bwebeera Masaka Marathon kyekifaananyi ekiragira ddala nti ewaka wakuzi era twebaza nnyo omukyameya okuba nti atuyambe Masaka okwongera ogifu yabale ekyenjawulo n'omulangira wasajja muzaamu essuubi nti Masaka oba nga bannabuddu kye tukutteko tetusobola kulemererwa.
Meeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja ategeezezza nti emisinde egy'omulundi guno gigenda kubeera gyanjawulo olwa bannamasaka abeeyongedde okugula obujoozi bwe bagenda okuddukiramu.
Waliwo ttiimu ez'enjawulo ezikekeddwawo okukunga bannamasaka n'abantu abaagaliza Masaka ebirungi okujja nga asatu omwezi guno ogwokutaano okwetaba misinde gino ate ekisinza otuwa essuubi nti abantu beenyigiddemu abantu bagula emijoozi okufa obufi abantu bawulira nti kati buli kikolebwa mu Masaka kyabwe tutuukiridde abasawo tutuukiridde ab'ebyenjigiriza abantu abakulu abalimi abali mu butale kino tekigenda kuleka muntu mabega.
Emisinde gino gigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ogwokutaano omwaka 2026 gya kusimbula ekatwe ku Liberation Square mu kibuga Masaka era ng'omuddusi omukulu mu misinde gino asuubirwa okubeera omulangira David Kintu Wasajja.